Kera mu bugingo najya nibeshya kenshi ngo ndu w'umwami Yesu ariko mbuzi imbuto nagera mu bantu b'Imana nk'ab'umukristo nagera mu banyabyaha nk'abarusha ububi nubu
nahindutse
nabaye
icyaremwe gishyashya
nimuze mwese byaremwe byose dukwize inkuru z'umwami Yesu nituzana abantu benshi cyane tuzahabwa impano n'Uwiteka.